Yeah, it's trip to heaven. Yabakupula kusekho ukucasha. Nasebe bhaca amahlathini. I'll hunt them in that jungle. I'll rest once I see your blood. Ungangizeli ngeza izolo, my life has changed. I'm not the same like before. Ukuhlukumezeka kungenza ngiqeke inhliziyo kaDevlos. Nothing you can do, I'm killing. I'm the angel of death, I'm here to take your souls. I'm living a gazi life. I'm the reason the devil is smiling. Inkali sazojukwa namagoda sazokhutshwa. Isililo sazoquma nalemvili sazoqova. Step aside, I'm going in. Step aside, I'm going in. Step aside, I'm going in. Masengvela bayaqash babalekele khoneni like a scoring soccer player sayithuda lensikyano bethi ngizoba shemeni bebethi bayangicima bacima intuzu bengayicima mangikhulu nawagoat solo solo sila dia e bebengisabisa bethi competition ihigh ihigh kanjani ngayibheme ngishizwona leyintwana zangidisa sheyithinta mzongizudisbak. Anginasikhathi sokuphokisa amandla abandla. Manje sengiyakhila, uyangizwa ndodampi. Ngiphendula umkhelele. You go to hell, man. It's trip to heaven. Woza nendlebe mlaleli. Ngizoyiphatha kahle njengengane yestepmami. It's trip to heaven. Mibe.